palesta bali tutemwa na ifo twali batemwa tatufile ukupatana ukutemwa kwali chila fionse tuichita ichibi pavanensu tufile twatemwa na ifwe tufile twatemwa na palesta
palesta bali tutemwa na ifo twali batemwa tatufile ukupatana ukutemwa kwali chila fionse Wichita ichili baba nesu tupile tuate mwana Ikwe Tupile tuate mwana Ikwe
Waleta bali tutemwa Na ifwa twali batemwa Tatufile ukupatana Ukutemwa kwali chila fionse Wichita ichili baba nesu tupile tuate mwana Ikwe Waleta
Waleta bali tutemwa Ifwe twali batemwa Tatufile ukupatana Ukutemwa kwali chila fionse Wichita ichili baba nesu Tufile twatemwa na Ifwe Tufile twatemwa na Ifwe
Upato mwini kitu chimwe chole Sata suminisha Ate menwe soneli Atupele umwana wakwe Ukuti onse uwasumina akave no mweo wamu ya 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 Akave no mweo valesa
Valesa vali tutemwa Na ifa tuali batemwa Tatufile ukupatana Ukutemwa kwali chila fionse Tuitita ichili pama nesu Tufile tuatemwa na Ifwe Tufile tuatemwa na Ifwe
Choa itemwa Bantu efyo afwa Paulo
Paulo hatile Kutemwe umunove Enchoa itemwa Bantu efyo afwa ya
Paulo hatile Kutemwe umunove Enchoa itemwa Bantu efyo afwa Paulo
Paulo hatile Kutemwe umunove Enchoa itemwa Bantu efyo afwa ya
Ekole sale fwaisha Da fwaya awe iyo ukute Ulupato pantule sa
Kapwaya awe iyo
Kutemwa
Ekole sale kwaisha
Ulupato pantule sa
Kapwaya awe iyo
Kutemwa
Ekole sale kwaisha
Ulupato pantule sa
Kapwaya awe iyo
Pantulesa
Kapwaya awe iyo
Tumutemwe pantulesa atutemwa Tumutemwe pantulesa atutemwa Tumutemwe pantulesa atutemwa Tumutemwe pantulesa atutemwa
Tumutemwe pantulesa atutemwa
Temwe
Tumutemwe pantulesa atutemwa
Temwe
Tumutemwe pantulesa atutemwa
Temwe
Tumutemwe pantulesa atutemwa
Tumutemwe pantulesa atutemwa Tumutemwe pantulesa atutemwa Tumutemwe pantulesa atutemwa Tumutemwe pantulesa atutemwa